Jifani. Jesus is for all nations.
Make a teamwork. Racism to all the punch. Christ to all intention. Tonga lunda lamba bimba na bonse wakala pashi. Ruvale lozi ngone ila kumona vachushi. Sina choka tonse kumozi kwa tu kwa mulungu. Since we are one to tila fati no kufyongo. Tua kusana fama kala bati tua vachimo. We ishtazo leti mundu wandi chalo chino. Let's not squarrel tui katane mumilimo. Kufyongo nimpa sase tua tuma kufya mulilo. What? Jifani.
Jesus is for all nations.